Kungaramutseneza zvisusuwichi. Address email radioyachu@gmail.com. Nao Facebook VOA Radio Yachu. Mugisha w'i Kigali arasaba indirimbo ya Safi Madiba na Harmonize yitwa One in a Million. Atishimishe abanyeshuri twiganye muri APEC Kamonyi. Amerika ikiganiro dususuruke dususuruke zose uzisanga ku rubuga rwacu wazitatu akadomo radio yacu vewa akadomo.com mu gice cy'ibiganiro ahanditse umuziki dususuruke Facebook ni vewa radio yacu address email radio yacu @gmail.com ohereza numero yawe ya telefone tuzaguhamagara utashye inshuti n'abagenzi
nitwa Mazambre Claude nkaba ndi ibuyengero muri province Rumonge aba nifuze gususuruka biza abasiyi banze bari ngaha ibuyengero mwibanda papa wanze yitwa Niyongabo Gerard mama wanze nawe akaba yitwa Ntacunayigize Jonas nkaba nifurize gususuruka byiza nimubona Jonas sabuhera simewe batazira wayiti intunze bazire sabira duha Arutemo gakuyano Sandrine kubwimana Odette akaririmbo ndabasabiye ni noropwe kasatugi murakoze cyane
na urakoze
Kure wanje bose ibihe nabyo birasa bigenda bijana nawe urarangira urangizwa nabakire
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Address email radio yacu @gmail.com. Kuri Facebook VOA radio yacu, Habimana Enoch yatwandikiye ati mperereye Burera, umurenge wa Butaro, mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Mu mpindirimbo yitwa Ibyatsi ya Oda Paccy, nyituye abantu bize TTC Matimba. Habimana we, ngiyi Ibyatsi ya Paccy.
Jump, 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 jump.
Dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika. Email radio yacu @gmail.com. Kuri Facebook VOA radio yacu Bizimungu com yatwandikiye ati muraho neza Kosima we uraho nawe urakomeye. Urakomeza utimba mu Rwanda Muhanga Nyamabuye Gahogo Rutenga. Buri gitondo nkurikira ibiganiro bya VOA kuva saa 11 n'igice. Nifuzaga ko mwampa indirimbo More and More ya Joe. Ibashimishe mwe banyamakuru kubw'ibiganiro byiza mutugezaho. Murakoze. Bizimungu koma, na urakoze, turagushimiye cyane bituvuye ku mutima, ugire weekend nziza. Ngiyi More and More ya Joe.
As you willing, girl.
Ikiganiro dususuruke ni ku ijwi rya Amerika. Facebook VOA Radio yacu, address email radioyacu@gmail.com. Ohereza numero yawe ya telefone, tuzaguhamagare ususurutse inshuti n'abavandimwe. Dususuruke kandi zose uzisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu biganiro ahari umuziki naho. Dushoreje ku butumwa bwa Uwimpaye. Nshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane. Mugire weekend nziza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Murakarama.
Nitwa Uwimpaye Jada Masheni nk'abantuuruka mu murenge wa Burega, karere ka Rulindo, mu ntara y'Amajyaruguru. Nkaba ntasha inshuti zanjye uwitwa Hakizimana Produwari, natasha Uzayisenga uri ahantu mu mudugudu wa Kiziba, natasha mwishwa wanjye witwa Mushimiyimana, natasha Nsengimana Faustini, natasha n'umudamu yihangurije uri mu burasirazuba mu mudugudu wa Kirindimure, natasha n'abaturage batuye mu mudugudu wa Kantabo bose ndabatasha. Nkaba mbasabira akaririmbo bita Mamu.
Hello, come in. ati osi osu wa mamu La nante la ya libala o mamu La nante la ya libala o mamu Yango e bandisa yora foto mamu Tika kokosa mobali na yo mamu Sokia telefone lo ba o bimaka mamu
Mamu, awa susoki na lobi na kumbingambo, ona zandumba. Yomoko ebisangai, mubainu atingo na poto, po oya kuboko lobana. Yangona peso signature. Epo mayo awa, oyebisina mubainu atelefona ko deux fois par jour. Na 6h du matin, na minuit. Après minuit, soka telefone yo, okamati kisi ya bangungi. O kompenda kumugimba, po bana bala la tita nguyo kozonga. Po yevike mubani wa telefona 6h du matin. Tangwa telefona kayo, yo kandengo yevisa kala mubani na yo.
Alo, papa bana, soto la tchoka malamu. Kande bana no wa mwae, te vramo kulu likamu. Soto mwane wa mukia mubana zoe longino papa.
Oh, kaka mobali na yote ma Olongora respena yo kama mamoye Baka maradia mobali na yo mamu Obanga kama ngote mamu Lelo fingi na inumba anga na sekie mamu
Oh mamu Kindumbo yo za kofinga ngai lelo mamu Soki na tali malamu tozali kaka ndenge moko Eloko yo za kuprofite na kati ya libala Po ata oboti bana na mibali mosusu Okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo Mamu, oyebike kindumba na ngai na zwaka Na profita kepai na yote mamu Koma ngai, oyebike yo nazana nyoso mamu
Na imoto na zwele yo
Ingo inu